Maundu ma Lawi murango wa kenda. Na gugikinya atiri ati muthenya wa inana Musa agita Haruni na ariyo ake ona athuri a Isiraeli agikira Haruni atiri wioere njau ya ndegwa ituike igongona ria mehia ona ndurume ituike ihakire ajino nacio ikorwo itari na kaugu ucirutire mbere ya Jehova. Nacio ciana cia Isiraeli uciaririe uciere atiri wioere ithenge ituike igongona ria mehia ningi muoe njau na gaturume nacio ciari ikorwo iri cia mwaka umwe na itari na kaugu ituike ihakire ajino ningi muoe ndegwa na ndurume ituike cia magongona ma uiguano cia kuruterwo igongona mbere ya Jehova na muoe mutu ukimanitio na maguta wa gutuika ihakire ya mutu nigukorwo umuthe Jehova niekumumirira mumuone. Magigitwara indo icio Musa athanite itwarwo mbere ya hema ya gutunganwo nakio kirindi kiu giothe gigikungutiria gikirugama mbere ya Jehova. Nake Musa akiuga atiri uyu niguo undu uria Jehova athanite mwike na riri wa Jehova ni ukumumirira muone. Musa agikira Haruni atiri thiathia kigongona-ini urute igongona riaku ria mehia ona ihaki riaku ria njino wihoroherie we mwene ona uhoroherie andu ucoke urute indo iria andu marutite umahoroherie o ta uria Jehova athanite gwikwo. Haruni agigithengerera kigongona-ini agigithinja njau iyo ya igongona ria mehia o iyo ya mukonie we mwene. Nao ariyo a Haruni makimutwara twarira thakame yayo nake agitobokia kiara giake thakame-ini iyo akimikira hia-ini cia kigongona ningi agiita thakame imwe hau thi kigongona-ini no riri maguta ma higo ona habaya uria umite ini-ini cia igongona riu ria mehia agicicinira kigongona-ini iguru o ta uria Jehova athite Musa gwikwo. Nacio nyama ona rua agicicinira na kuu githaka-ini mbari iria ingi ya hau kiraro-ini agicoka agithinja nyamu ya ihaki ria njino nao ariyo a Haruni makimutwarira thakame yayo akiminjaminjiria kigongona mbari ciothe magikimunengereria nyama cia ihaki ria njino o gicunji kimwe kimwe ona mutwe agicicinira kigongona-ini iguru nake agikiamba guthambia nyama cia nda na mathagiro agicoka agicicinira o hau kigongona-ini iguru ria ihaki ria njino ningi indo iria andu marutite agicitwara twara ho agikinyita mburi ya igongona ria mehia iria yakonie andu acio akimithinja akimiruta ituike horohio ya mehia o ta uria ekire iyo ya mbere agicoka akioya nyamu ya ihaki ria njino akimitwara twara akimiruta o ta uria mitugo iria yatuitwo ya kurumagirirwo itarie agicoka akioya ihaki ria mutu akiutwara twara akiwuiuria rohi rwake mutu ucio akiucinira kigongona-ini hamwe na ihaki ria njino ria ruci-ini ningi agithinja ndegwa na ndurume cia magongona ma uiguano o icio ciari cia kurutwo ni undu wa andu nao ariyo a Haruni makimutwarira thakame yacio nake akiminjaminjiria kigongona mbari ciothe ningi makimutwarira maguta ma ndegwa iyo ona ma ndurume iyo magithita kiayo na rwambu ruria ruhumbagira nyama cia nda na higo ona habaya wa ini-ini magikiigirira maguta ithuri-ini nake agigicinira maguta macio kigongona-ini nacio ithuri icio hamwe na kiero kia urio Haruni agicithunguthia ituike igongona ria guthunguthirio mbere ya Jehova o ta uria Musa athanite gwikwo. Ningi Haruni agikiambararia moko amaroretie kuri andu agikimarathima agĩcoka agĩikũrũka, akiuma hau, arutĩire igongona rĩa mehia, na ihaki rĩa njino, o na indo cia magongona ma ũiguano. Ningĩ Musa na Haruni magĩtonya hema-inĩ ya gũtũnganwo, magĩcoka makiuma, makĩrathima andũ. Naguo riri wa Jehova ũkiumĩrĩra andũ acio othe, makĩwĩyonera. Hagĩgĩcoka hakiumĩra mwaki umĩte mbere ya Jehova, ũgĩcina ihaki rĩu rĩa njino na maguta, o icio ciarĩ kĩgongona-inĩ igũrũ. Na rĩrĩa andũ othe mawonire, makĩanĩrĩra na mũgambo mũnene, magĩkĩgũithia, magĩturumithia mothiũ mao thĩ.